chimena temele ya choki mapenzi amenikata na bembeleza si choki na bado ananikana
nimekuwa tahira tahira
naongea na kivuli changu
yamezidi madhira madhira
napambana na hali yangu
nazeeka sasa kabla ya siku zangu penzi liko nusu jaba linavuja upande wangu nateseka dada iponye hali yangu napambana kujaza kibaba nijikune mgongo wangu
ungenipa nafasi yo niheme
niheme
kuyaficha siwezi bora niseme ungenipa nafasi yo
Lichoshwa na kaniki hali yangu ya dhiki kwa kiganja sitoshi sijai kutosheka na hiki akawa bado anachiti msimtoshi simfiti sifai sura inazidi kuchoka hata ukinitazama oh, vya kuinuka na sota nafanya vya kuchutama chozi la nitiririka na waza na waza haya mapenzi na nikwazo nazeeka sasa kabla ya siku zangu penzi liko nusu jaba linavuja upande wangu nateseka dada iponye hali yangu napambana kujaza kibaba nijikune mgongo wangu
ungenipa nafasi yo
niheme
niheme